aliye umba mbingu dunia, naomba ninuwete, au liniandika nikajipitia, kwako mi mgeni. Nikijaribu tumata SMS kwa ya kometi, nisiputuma yeye ndo hajali. Wenda lizi choka zile pilika za kumfall online, na minikizani ninajibebisha. Wenda lizi choka zile pilika za kumfall online, na minikizani ninajibebisha. Usiku silali mina hema nusu nusu,
atiwe siwe
nyanya masalu kanipika chuku chuku,
atiwe siwewe.
Usiku silali mina hema nusu nusu,
atiwe siwewe.
Nyanya masalu kanipika chuku chuku,
atiwe siwewe.
Tizo la mapenza ya pimiki, kila naimpenda taki tena. Kama ni mganga kaniroga gailizi, itapike. Waiza, waiza, my baby umeniwista. I swear love, babe you know. Wenda lizi choka zile pilika za kumfall online, na minikizani ninajibebisha. Wenda lizi choka zile pilika za kumfall online, nikizani ninajibebisha. Usiku silali mina hema nusu nusu,
atiwe siwewe.
Nyanya masalu kanipika chuku chuku,
atiwe siwewe.
Usiku silali mina hema nusu nusu,
atiwe siwewe.
Nyanya masalu kanipika chuku chuku,
atiwe siwewe.
Confirmation,
confirmation. Tati,
last.
Atiwe, atiwe.